LGSwagmusic.com.
Sonlink Media.
Nineflavor.com.
FS Slim Daddy, yo. Donna, I see you.
Every day ni kankala nengo gani zako, iwe na ine ndiye yanza best couple, yeah. Love mwanzo ni pasa neo, took me to another level. Nani chinjela zelo in a short time, I thought baby you the right one. Manje mvela iwe, pili kumutima. Iwe, usho mani gani zako, ine mwamene makuye wela. Did you ever miss me? Iwe, usho mani gani zapo, ine mwamene makuye wela. Iwe, will you ever miss me, baby? Ni makuye wa iwe, usho mani ye wa ine. Ni makuye wa iwe, baby, usho mani ye wa iwe. Ni makuye wa ine, usho mani ye wa ine.
Ni makuye wa nae,
ni makuye wa iwe, baby.
Memories I can't forget you. Unanipanga kumando peneze likadeti. First lady weze futichi bestie. I wonder why love vina chaika fast next year. Yeze ni perfect match all the season. Vina chitika mushua mami penze lizeni. Ni makuyewa anyway vima chitika. Vo chitika ni kuvile kacheo sapatikiza. Adana holo ntile joy. Inem life yanga mami wenzo letia joy. I miss all your love na matitechi. Wezeko yoniki compared na vena titechi.
Did you ever miss me? Iwe, usho mani gani zapo, ine mwamene makuye wela. Iwe, will you ever miss me, baby? Do you ever miss me? Iwe, usho mani gani zapo, ine mwamene makuye wela. Iwe, will you ever miss me, baby? Ni makuye wa iwe.
LGSwagmusic.com.